Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Altinere noga ene lewru utitane 2015 sappo jeyamde jabbiri masilimaaji chapat ene e joyimi den tawa e der maison de la presse bamako jottino nodo kabaruji di Umar Waygalo. Gube nodditirtode Azawad debe kulitiwir wakkati jonobe jaltina ko edema be le kaldal e kawrangal so ni gede nodditirtode platform den jalta le ngalure ane fisinde odo kabaru be dokki do wono surobe hakkude bibbe leedi malindi wakkati joro ko gube nodditirtode Azawad de kulitiwir jaltina ko edum le kaldal e kawrangal ko honjoto wobbe kulitiwir jamana hani jondiradi dur jaati do wayo do tit alaaji goddi ka sendu le kaldal e kawrangal walde surobe hakkunde bibbe malibe be kulitiwir wakkati jono sa de bemba sanne do wono kabaru jam e deedere waldali sa halleedi meden le majjudu wono ko gede de gonno e memindirde to leyi yonter jabbe non de wakkati jono be gaddi noddango e gede de fu be bi homo fu wirfo e genya mudo to wonno wakkande kaldan e kawrangal sinnintende noga lewru juin jabbe non du yimbe le nangam le dido basidu tinno njoppite le majjundu be kulli tiwide anka le majjundu be kulli tiwide anka mi halna on wiide tan minaj gollob do studio taman do nyaloma hande o mi de metta sanne sebi kanko Bokar Sori tar warani do jadanno do kabaruji de fulfulde nyawoda lay mo fay sekira mo ba men jangin do mi do e fulfulde Bismillah modat e hedade kanje gube no tirtode Azawad de be kuliti wiide be ngaran yeltinde koyde mabbe dum wonono kaldal e kawrangal no hani jukkitirede so ni gube no tirtode platform de joppay ngalure ane fisinde odo kabaru be dokki dum wono surobe hakkun bibbe malibe
fedde jokiti tonde gollende Algérie woni hore mum joinama le lewru juin tiagal kawral deere Alger de sema signinonde imade de fedde yo haybrino golle o warta Sid Ibrahim Oud Sidati gondo e sema seminar ke hala gubal mum ana heddi e dey joda kale illa se basi goddo funtali ton ko heba e nande le tajral heddi onito sema portugais fu ka gike bonale ele mum batu goddo waran wadde jemma hande fa kawral wada tiagal batu o rewintinobe jobini ko jojjinta hakkilo ana gikana sema waabe berne mu warta e le kaldanga yodu anya mo wana tentilido sanne sabe Sidi Ibrahim Oud Sidati wi gubam mu wara furde batu o ka andini ebe munci tafen
walde surobe hakkun bibbe malibe wakkati jono be ngadi noddango fewde gede de fu jeewe yalla hono watte fa kaldale kawrangal tabe ko yaawi le majjudu be ngadi communiquer hollitinde wiide wakkati jono o ko basidi pintuno le sa haleedi meden di ko do wembi be sanne be koliti metti mabbe dulli di do basidi ngadi le laamo kidalo wakkati jono be ngadi noddango fewde gede de be bi homo fu wirfito to wonno dum wonono le ngagna mudum ta wakkati jono wirfito hono to wonno ilde kaldale kawrangal sinninte le noga lewru juin jabbi non dulle majjudu be ngadi noddango fewde gede fo fu nanga yoppita mo nanguno wakande basidi ngadano de sahal leedi meden di kanje gube noddirtode Azawad de wakkar jono be kollitiwde be darna hono golleji mabbe di be kani wadde leeyi walde kaldal e kawral kanngal jokkitade do wono kaldal e kawral sinina ngal leedi meden di le majjudu be kollitiwde wakkar jodo sinati Allahji godudde le hendi kebene dabare kanko noddirtede Almu Ag Mohammed yo jodo kabaruji walde noddirtede Azawad de kede ko hali do hendo focci tan Ousmane Diko
la sema yaltali e fedde jokkititone kawral ngal kanyu e ko hawra e kawral aljengal fu sema yalti e golleji feddende sabede golleji kawrangal mbawata latade leedo gonden hande do kana sema hawra e batu jawni mo kala woni hen gam hebande tidalaji gondi tondi jogal lobbo kana holara du warta tafen ballo kawrangal du latade pade sema hinnade golleji fedde jokkititonde golle kawrangal yalla sema darni golle e kala darnado dabare kawrangal joni o se dabare gongiranta ko heba naka fede e ko wadi ko to suraba adnato men baawali wadde hono no fay huunde wadani
ko honde to wobbe kollitiwide le hen ko wakkar jono ko gubbenode tirtode Azawad de be kollitiwide be ngaran nyofude koydo hono kaldale kawrangal harndi yarde yeso be bi jama wan hanno jondiraade dum jaade kanko no docteur Souleyman Drabo kollitiwide wakkar jono dum tan wonono ko sema wayi wadde kede ko aldo en to facci tan barke sise
ko sema kollitiwide tawataake e fedde kande jokkitaade golleji di ko dum haana juhude en sabi e le wattu joni o dum tan woni ko be bayi wadde le bangal basiji di en fu en jii platform hawibe e le basi ji kubudi e nokku ko warata e kiloji chapande joy e gallure kidalnde mede mila e leynde wolde platform hawibe buribe sembe tetibe nokku ko be jogirno jeyal mabbe denno eden kani famude wiide golleji kaldal e kawrangal saggi e le wattu joni o fa nokku anefis o hebane dabareji le majjun sema ndarti platform yalta kidal oni dun ndardi homfu wirfato wonno
sakira bo no bali netri mi joju modo e hallo am bemal anengal mi noddita phase Facebook go
tamani
bete hande mine yimbele golobe do studio tamane do dum wono mine yimbele golobe le nokku obe furu hande o berde amane metti sanne holi tindu wide kanko Bokar Sori Tarawade gonno do hokkudo kabaruji de fulfulde o dali aduna kanko wonno do mobbo amen min kebi andal kewgal du e makko kede Ousmane Diko
Bokar Sori Tarawade latino ma barkano golle ballude yirwere studio tamane yo kanko heccuno ko heewi teddinaado sanne du yoga yo osaramu yoga du yo sakiki mudun kibido omo eley windube arande abe da fulfulde yo kanko wonno kala non arande do studio tamani do kabaruji di e fulfulde kede seeda e wolirde makko
giraabe hedibe ono e jam hande talataare 10 jeddi lewri avril 2015 10 jeddi yamde jaburi masilma chambande nay e joy babo koy badale mum kala Bokar Sori wonde kabaruji do non jiri wonto bogi jande to kenya jom en kabwal tato baddino e motoji tati kambe dum e nanni jafaraabe be mari ton jofore goto
onani adna woni jalla woyna hebo hedato studio tamani jeewa man denno jetti barkana ko golle makko doni ko koreji makko e golledi makko fu yotom buram moga kede seeda e seedibe golledi makko
o mayani suudbar makko fu o mayani innevi fu o mayani mari fu fula ko fu do woni hande andi wiire vraiment gade monde ni o yottini golle makko o yottini adindi fa hande Allah yobe mo aljannaaji ko gollani suudbar
tagal hono ko min marti kumpa yawti gol takki to meden golli jiide meden mobbo meden mido wawi wiide tan duwanta fuu ana wondi e mette e dow oɗo wakkati jaati sabu kala keɗotoɗo studio tamani keɗotoɗo radio dande duwanta ana andino homo wonno Bokar Sori Tarawade eɗen andi wiide o dali aduna ɓe mbiwanima galle makko salandu kanko Bokar Tarawade
o heeɓi duuɓi capanɗe jeegom e joyyi o dali aduna sukaɓe jeɗɗa e jo suudu makko e rende yo ton ɓuramo ga
eden duo yo ton buramo ga hollitinde wiide wakkati jono tan do wonno walde humminide kabaru golleji leedi meden di be gonde hokkindirde juude walde wonde kase neldore kalis de be noddirta wari le majjundo hollitan wiide be kan darndo golleji ko yaata ujinaji diddo sukabe jokol be ngala golle kani gollude gal musaddaji ko be anni wattu le odo gollan yafa emilioji no miliyaruji no gay sefa le majjundo wari wara rondade ko yaata le temdre fu chapande jetti lama warta rondade le temdre fu no gas
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
sakirabe jamelo do ne les raisons ngaji dibe koliti wiide do wono kanko hore joleedi ndi o bete handen o yehi o dido yido wono isin keso kando darana do no kabaru haburi mo nokku non dirter o kolon jaba gal musaddaji ko CMDT anni wottude o do isiran yafa emilioji sappo e didi sefa le majjudo hulitawe do uttiri o utti doktoro heere nokku non dirter do nyena tiagal mudom haniyade kolon jaba tagal mudan gardan faado jennedo hulitawi don walde sinwaye humnine habude jonte palele leedi meden di wiama bete hande be pesi don sukabe ko yaato ujinaaji chapande jo yom le lamu jenna o sukabe debe lebi tati fa yaato sukabe dubi jokoni faana ma be faabe jeyal hono be kabirto leeyi be kabirto jonte palede le lamu jenna o fu e mangal mudu gardan faado tumbutudo don walde no dirtede debbo ala fiya hulitawi wakkati jonebe gonde faabade ko foti rewbe le noga e nayom gombe le lamu tumbuto rewbe be nyaaw ciofe woni mudu be do rewbe hultawe wakkat jonebe linni do e gonde sawrde de le docteur ala mawde to tumbuton tagal mudde gardan faado kuchala do hultawe do hono be gatta faabe jeyal hono be kabirta heedir sukab do wonno faana kawrtal pudgal bete handen to kuchala to le gal do kawrtal dube keban faamudo hen wiide yalla hono be kani darnirade sukab heedo be gombe tobbe lanni be gal do kawrtal su docteur wonno tondu kani UNICEF kani ko kindir hen juude do hani wadde ton balde di dan faado kuli koro do hono jangobe jande do dowre nokku no dirte do IPR kany ifra hulitaabe bete hande be gadi to majira mabbe hulitinde metti mabbe hon non diyam kany e courant ngaji fa yotto ko kany yobede ko be bi dum wala hono do nokku to be jangata to le majjundu kanko no dirte do yago Haruna Mayga o jokko dum wonono horeje ayam gondo ton o hulitii wirsa dewi tagal ko be gaddo dum wonono ko yaata jonta tati mutter so be kebay le hen fe hudo wor so be gaddo do majira bete hande be jihi dum be jidi e lamu gondo to dum wono gouverneur o garantiminiren faado tumbuto do holitamere ko futiro be le teme dere kanye gondi e famminede ton wiambe tiliki famminede jaati dum wonno be kan yornude anka liddi kanye e tew le majjudu yam dum gal do ko hotel gal wadi ton ko yaata dum wonno balde tati wiama dum wonno suudu ministre humnin hono kabaru golleji le leedi meden de kanye gaddi do golleji mo hollitan on wiide tan bete hande dum wono kanko sakiki meden noddotedo Bokar Suri tare waro hollitan wedo dali adna le majjundu nyaw o juuti sanne secret miden jidi sanne jafo do mo tino don duwenede mo do to wonto yo lando wanto burana mo ga le majjundu dum wono kanje gubno tirto azawat debe kulliti wiide wakkar jona be ngaran nanude koyde hollitinde wiide tan so ni gubno tirto de platform den joppay ngal lure ane fis de kambe be ngara be ngana ngartobe koyde mabbe kasel le kaldal e kawrangal konjo to wobe kulliti wiide len ko jamaan haani jundirade dum jati walde dum wono darni no hono kabaaru hakkunde bibbe molifa nara damal gorto ngel tirto damal gotal be kulliti wakkati jono metti mabbe hono boneji di pintir kasen le sa halledi medin le majjundu be kulliti wiide gede de homo fu wirfo to wonno ko yaawi yaawi.